Luka sura chapande didi e didi. Ay chapande didi e nai. Yaki chapande tati. Geddi do mwai wani maudo. Kadima, geddi ummi hakunde mappe. Do mwai nder mappe wani maudo. Se Yesu wibe. Laami be imbe na Yahudan ko en. E kolla imbe mappe laamu sembe. Fuye nun. E be noddira ko e mappe wallo be imbe. Amma onon. To on gadunun. Se burdo mangu nder modun. Warta bo pamaro. Nden ardido bo warta machudo. Moe buri mangu. Jodi do nyama. Ko gaddo nyamdu. Ay ondon jodi do ni maudo. Amma. Emi don hakkunde modon bo machudo. Onon goni darodi be am e gonga. Nder torra kanjarumi. No nyako ammo daw hokkiri an laamu. Non mimma. Mi hokki on laamu nyamdon e am. Njardon e am der laamu am. Nden jodo don do jodorle laamu. On laamu leng Israila sappo e didi. Bandira be am. Nder ayaje den jangude to gada. En nani no an nabi Isa alayhi salam. Wato Yesu almasihu. Metiri do maide mudum. Gam yafanaki en hakki. E lawal igam mako dam orufi. Gam igam dabbaji. Ko karoji kriseteedi. Mbawata hisnuki bi adama daga hakki. Non mander bibbe adama fu. Hai annaba enbe alla liloyi. Wala bawaido hisnuki bi adama daga hakki. Gam enen bibbe adama. Fu e annaba enbe alla jomirawo liloyi. En gadi hakki. Gam non wala goddo. Bawaido hisnuki bi adama daga hakki. Se annabi Isa alayhi salam tan. Gam igam mako din igam seni dam. Dam wala hakki. Gam kanko o medayi waduki hakki. Enon. O wawi hisnuki bi adama daga hakki. Gam kanko o seni do. O medayi waduki hakki. Amma yimbe kori be fu. Hai annabu en. En fu en gadi hakki. Gam non en bawata hisnuki kwa emeden daga hakki. Amma yettore e mantore. Tabito to alla jomirao ha abada. Gang uwadani en laul. No chabirten kisnam. Daga hakke e kita mako garaika nyalde darangal. Wato e laul maide an nabi Isa alayhi salam. E igam mako da unrufi do gafangal. Gam yafanaki en hakki. Gam non fubi adama. Gadudo imanwe an nabi Isa alayhi salam. E maide mudum do gafangal. Lalle heba yafu ya hakki. Gam non emi do. Alla jo mirawu dawtana en faamu dum. Sembidina imanu meden. Amin. Nder ayaje den jangude ndo. En nani. Nde tokkube an nabi Isa alayhi salam. Ko almajiri en mako. Nani e momenta do maide mako. Se geddi ummi hakkunde mabbe. Doto an nabi Isa alayhi salam wala don. Moy wartata mawdo mabbe. Ko ardido mabbe. Dum wadato e bimbia. Hani Bitrus warta ardido meden. Wabbe bo e bia. Ah hani dum Yahaya. Ko Matthew. Amma en nani. Nder aya chapande didi e jowi. Nde an nabi Isa alayhi salam. Nani e bengeddo tira. Do moy hani warta ardido mabbe. Gada wala dun. Se o wibe. Laami be imbe na Yahudan ko en. E kolla imbe mabbe laamu sembe. Fuye nun. E be noddira ko e mabbe wallo be imbe. Bandira be am. Nderde ayari. Yesu almasihu. Ko an nabi Isa alayhi salam. E holla en. Iri laamu jamanu mu en. Game dunton jamanu. Yahudan ko en nakambe laamu to ko e mabbe. Amma un roman ko en laamu tobe. Gam non en nani. Ebe kolla imbe laamu sembe. Wato ko aidi aida. Dole tokka doka gomnati. Ko edun weli ko dun wela. Dole ngada ko gomnati wi. Domma ardibe kolla maunitare ilamu. Ebe ngada imbe njagganobe. Gam bengarta benjaudi. Wala adila kuye kulol allandere laamu mappe. Wala yidde yurumende. Amma fu enun. Ebe mbia. Kambe ngwani balobe imbe. Ko kambe ngwani gomnati talaka en. Bandirabe amto endari. iri gundon lamu kanjum yahata der leede meden de Afrika hande gam ardibe kolla lamu sembe ebe kutira lamu mabbe gam hallanki talaka en ebe kutira sembe mabbe dum lamu ebe ngada ko be ngidi ebe nana beldum mabbe talaka en bo e der bone e torra amma ta charel subul ko siyasa wari sai be ngara haade himbe amma gada be subama be jengi jodorgal lamu a fuddita yiki be kadin ebe soda mota ko shede gudan rolle baleje be shuda ko e mabbe gam ta dun yabe kugal kanungal dun wadana talaka en nana beldum be ngadata ngal sai ni be gujja shede den be diskina ko e mabbe talaka en bodum aldabe e torra e barbartira kaito na iri gundon lamu ko ardare Allah jomirawo yidi hana lamu adili en kulobe Allah gartanun gam non der ayaje de innani Yesu almasihu wato annabi Isa alaihi salam wi eren tokkube mo hana lamoro den bo yimbe be kulata Allah lamorto bunonno nanden wi der aya chapande didi e jewego amma onon to on gadunun sei burdo mangu der modon warta bo pamaro den ardido bo warta maccudo bandirabe am iri ngulamu Allah jomirawo yidi lamu lestin ki hore na lamu maunin ki hore shi adilaku gamnun bandirabe am enen tokkube annabi Isa alaihi salam handi Allah jomirawo e holla en do iri lamu go Allah jomirawo yidi wondon lamu maccugaku lamu jagganaki talaka en ko waduki ko wallata talaka en na gadobe talaka en jagganobe diskinabe bunonno annabi Isa alaihi salam wi der aya chapande didi e jewego burdo mangu warta bo pamaro to holla maunitare den ardido bo warta bo maccudo jagganto do yimbe lalle se ko wala do hande ardibe meden e gada non e leydi meden en kebay jonde jam e nyamruki yeso amma kaito hande ciya gonga e ciya adila ko dum ardibe meden hama enen talaka en fodani en bone e torra kalluka ko buri dum halluki ma woni hande ardibe dina ko modibbe gam maunitare yidda fi duniyaru wobbe shali lawol Allah gam non bandirabe am modibbe e ardibe dina e fu yimbe be Allah jomirawo hokki ardare hani tokken misalu annabi Isa alaihi salam gam diraya chapande didi e jowe didi en nani o wi moye buri mangu jodi do nyama ko gaddo nyamdu ay on don jodi do woni mawdo amma emi don hakkunde modon bo maccudo annabi Isa alaihi salam walde Allah annabi Isa alaihi salam ruhu Allah gam non o senido o teddudo amma de o wari duniyaru der bandu o lestini hore mako o warti bo maccudo annabi Isa alaihi salam ko de o annabijo mawdo o modibbo mawdo amma o lestini hore mako bo maccudo e mo jaggano yimbe e mo yurminana yimbe e mo walla yimbe gam non bandirabe am enen ardibe hani tokken misalu annabi Isa alaihi salam wala maunitare hani ekitoden ardare daga annabi Isa alaihi salam gam kanko jagganto yimbe na yimbe jagganto mo e mo hewi yidde yurmende to yimbe gam non emi do der lamu dum Allah jomirawo hokkima ko ardare de Allah jomirawo hokki en lestinen ko e meden dokkoden misalu annabi Isa alaihi salam der ardare meden na kollen yimbe lamu e sembe aya chapande didi e jowe tati yaki chapande tati annabi Isa alaihi salam heñitiri e wiki tokkube mu onon goni darodibe am e gonga der torra kanjarumi no nyako am mo daw hokkiriyan lamu non mimma mi hokki on lamu nyamdon e am njardon e am der lamu am den jodo don do jodorle lamu on lamo lengi Israila sappo e didi bandiraɓeyam ɗo annabi Isa alayhi salam e tabbitinana tokkuɓe mo ɓe joɗototo e maako nder aljanna. Nden ɗum ma o hokkay ɓe laamu, ɓe laamo dow leñi Isra'iila 12. Gam non ɗo annabi Isa alayhi salam e tabbitinana tokkuɓe mo laamu maako na in iri laamu duuniyaaru. Gam non nder ardaare maɓɓe to ɓe kolla mawnitaare, amma ɓe ngaɗa deydey nonno o waɗi, ɓe keɓay mangu e teddungal nder aljanna. Gam non emi dow Allah joomiraawo walla en enen tokkuɓe annabi Isa alayhi salam nder ardaare meɗen. Dokken misaalu ɗum annabi Isa alayhi salam ekkitinta en, ngarten lessinooɓe ko'e, jaggantooɓe yimɓe bo maccuɓe. To en ngaɗi non Allah joomiraawo nanay belɗum meɗen, en bo keɓay teddungal nder aljanna. Allah joomiraawo ɗawtana en faamu aayaaje muɗum, aamin. Luka suura 22 aya 33 yaaki 34. Yeesu wi'i Biitrus yedday annduki mo, Siman, Siman, raɗɗum, ceeɗan ƴami laawol foonda on, bo o hokkaama. Emo yiɗi o seɗa on no ɗum seɗirta alkamaari e nyaande. Amma mi waɗaniima do'aare Siman, gam to alaa hoolaaki am. An bo taa wartii to am cembiɗinaa banndiraaɓe maaɗa. Amma Biitrus wi'i mo, Moodibbo, emi sirii yaaduki e maaɗa suudu curan haa e mayde. Yeesu wi'i mo, emi wi'uma Biitrus, hannde ko njakardi hana a wi'ay a anndaayam nde tati. Banndiraaɓe am nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo eɗe kolla en annabi Iisaa alayhi salam ko Yeesu Almasiihu e anndi ko heɓata tokkuɓe mo. Tarel ngel ɗum warata ɗum nannga mo, ɗum taƴanamo kiita mayde. Emo anndi e tarel ngel ceeɗan dimbay iimaanu maɓɓe, musamman ma Biitrus. Gam non en nani nder aaya 31 yaaki 32 annabi Iisaa alayhi salam wi'iɓe, Siman, Siman, raɗɗum, ceeɗan ƴami laawol foonda on, bo o hokkaama. Emo yiɗi o seɗa on no ɗum seɗirta alkamaari e nyaande. Amma mi waɗaniima do'aare Siman, gam to alaa hoolaaki am. An bo taa wartii to am cembiɗinaa banndiraaɓe maaɗa. En nanii ɗo annabi Iisaa alayhi salam wi'i waɗanii Biitrus do'aare gam to o alaa hoolaaki mo. Gam non nder re'irde aaya 32 en nanii annabi Iisaa alayhi salam umri Biitrus wiiki, an bo taa wartii to am cembiɗinaa banndiraaɓe maaɗa. Waato nde Biitrus woni bo ardiiɗo maɓɓe dow so'ake to annabi Iisaa alayhi salam nder iimaanu, o sembiɗina iimaanu horiiɓe tokkuɓe mo, gaɗa ceeɗan dimbi ko jaƴii iimaanu maɓɓe. Nder aaya 33 Biitrus nder mawnitaare wi'i mo, Moodibbo, emi sirii yaaduki e maaɗa suudu curan haa e mayde. Aaya 34 Yeesu wi'i mo, emi wi'uma Biitrus, hannde ko njakardi hana a wi'ay a anndaayam nde tati. Nder aayaaje ɗe njanngeten to Yeesu en nanay ko waɗi carel ngel ɗum nanngi annabi Iisaa alayhi salam ɗum yaari to ardiiɓe, gam ɗum taƴanamo kiita mayde. Amma ko carel ngel banndiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam haa paamen ɗum, baŋŋe en nyuma bo en darake e sembe nder iimaanu meɗen, haa ma ɗum waɗoto en piya gabaare nder mawnitaare bo Biitrus wiiki, Allah hoyna ngaɗen abukaja. Sey annden wiiki ceeɗan e anndi darnde meɗen nder iimaanu meɗen. Gam non sey kakkilen, gam to ngel waddana en goɗɗum jaraba jeway ɗum iimaanu meɗen. Gam walaa ɓii aadama ɓurɗo sembe ceeɗan. Ɗum ma haani paamen wiiki bo almaajiri en annabi Iisaa alayhi salam baŋŋe ceeɗan e foonda iimaanu meɗen, waddae torra e boni, gam ngel waɗa en jaatiren gaɗa nder iimaanu meɗen. gam non sey kakkilen daroden e sembe der imanu meden to njaatiren gada ko der torra ko der beldum en joga e sembe tokkoden mu amma to en jabu alen imanu meden do annabi isa alayhi salam bandirabe am don ma hani anden wiki ha hande annabi isa alayhi salam e wadana en duari gam daroden e sembe der imanu meden to ma dum hewti ha en celi lawol Allah bubitrus ben gewru se ngarten der imanu meden gam shambidinen imanu bandirabe meden bu nonno nanden annabi isa alayhi salam wi bitrus der ayaje de Allah jomira wallito in dawta shambidin ki imanu meden do annabi isa alayhi salam amin.